It is in the clause where a sinner is found hope and comfort.
Ndiponso ndipantandapokhapo pamene munthu wochimwa amapezapo chitonthozo komanso chiyembekezo.
It is in the clause where a sinner sees the beauty of our Lord Jesus Christ.
Komanso ndipantandapokhapo pamene munthu wochimwa amatsekudwa maso ndi kuona kukongola kwanze kwa Mbuye wathu Yesu Khristu.
It is the clause where Christ is revealed to the elected sinners.
Ndiponso ndipamtanda pamene Yesu Khristu yo anavumbulusidwa ndi kuperekedwa kapena kwa kuvumbulukira kwa iwo amene ndi ochimwa osankhidwa.
But again, it is the clause that divides, separates, that left to themselves those that are unerected.
Komanso ndi mtanda omwewo umene umagawira, umene umasiyanisa, kupereka kwa komanso.
It is that clause that those that are unerected will never love it, and the elected will love it and preach it.
Ndiponso mtanda wake ndi omwewo umene anthu osasankhidwa amene sazaukonda, koma iwo amene ndi osankhidwa azaukonda ndi kulalikira.
When you are talking about the clause, you are not talking about the tree. We are talking about the contents of whatever God received, Christ received. That kind of cup is what we call the clause.
What do the Kamalan Kula Zantanda, Singolan Kula Zantanda, Kumatulan Kula, Zazeni Zeni, Ambuyes, Anna Zilandira, Kutamere, Mumchikojimana Zilandira, Kutamere, Pantanda, Omini Wowo.
That's why if it is not the Lord who revealed Christ to you, you be yourself and start implementing the idolatry worship, being God for yourself.
Nifuwa jake nga disimulu mwini wake, amene akwezo jita kutufumbu usa mwana wake mwa iweyo, jimene umajita iweyo, nukuyamba kukatikisa magalizu wako, nukuyamba kupanga mafano mkadimu wako.
Last week, we were on John chapter 18, verse 11, whereby Jesus said unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
Wiki ya taitu nari mungula Yohane, mtu 18, kumeke ya reveni, imene ambuyesu amaga muyaka pia amaga muza petulo, kutiro galukanga nchimaki, chikumena atatu wandibasa ine, kuti mwere nchikoti.
Which means, even if the Lord, if God will take away the cup, but Christ will fulfill the will of God. Today, there's 12 downwards of the same chapter 18 of John.
The Lord is the Lord, the Lord is the Lord.
First of all, then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Ndimera tupa kuti ndipo khamulo ndikapita wankulu ndi anyamata a Yuda anagwira Yesu namanga iye.
Here again we see the types of people that meant to be the band.
Ukonsodwa apa tikuona mitundu kapena kuti magulu a anthu amene anapangidwa iye anapanga Yesu Khristu kuti amangidwe.
There is a first group in the band are soldiers warfare to bound Christ.
Gulu loyamba lomwe likuonekera pamenepo ndi asilikali ankhondo amene anapita kukangwira Yesu Khristu amene.
The second group, there is a captain that leads the soldiers warfare to let Christ be bound.
Ndiponso gulu lachiro mwe likuoneka pamenepopo ndi wankulu kapena kuti kapitawo wankulu amene anasogolera asilikali aja kuti Yesu Khristu akuyenera kuti amangidwe.
But the band and the captain can never manage to bound Christ.
Komabedu gulu la asilikali lo pamodzi ndi kapitawo wawoyo saka anakwanisa ndipo sanga kwanise kumanga Yesu Khristu.
They cannot manage because Christ is God.
Chimene sanga kwanisire chifukwa chakuti Khristu ndi Mulungu.
And handed himself to the band, to the captain, but there was a need of a certain group of people that would make Christ be bound.
Njeno mulunguyo anamwito zipereka yeyetu kumbiro kumande panakunika sifakale kumbina 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 kumbangise kutu Christu ya mandiri.
And that group is the officers of the Jews.
Njeno gululimene liri tundi akulu akulu adindo ajiuda.
These are the priests, the church goers, those claims to be law observers, that claims to be the one that knows Christ or knows the scriptures.
You are one who does not mean Arma to Migiram Charity. Ramana Mabila Charity in Ditu. Commands to Amena Mazitula Zena would be old and Pamino Sunga Jiramulo, commands to Amena Mazua 1B Malamulamulu.
So you can see the officers of the church, meaning in the congregations, the people that claim themselves that they know the truth, blood, the band, the pagans, the outsiders, mixed together to bound Christ Jesus.
Ndiyo mukonza kuona kunena kuti akulu akulu achiyuda amene amaimira gulu la anthu achipembedzwa amene amadziswa kuti ndi anthu opemphera anthu amene amapita ku chalichi akuphatikizana ndi anthu amitundu kowaso gulu la asilikali lija kunena kuti onse akagwire Yesu.
Before Christ is bound, these officers of Jews seem to look themselves to be separate as holy men of God.
Umano wa Yesu Kristu ya sana mangidwe kakulu akakaka kiuda kakakulu akulu akulu kila chisa kuchalichiwa. Amazipa atula amazio ni kutaka ukuo kanga dankopa tulika ankope mbeza.
Before Christ is bound, these officers of Jews sanctify themselves to be holy and appointed his band as wretched and sinners.
Muna vimu one po yamba Yesu Kristu zisa nafika kwenye na kutama ngilwe. Kulu ilini la jive mbezo wa anduwa bila kuchalichiwa. Ama zichuwa o kakuti uwera. Ndipo yo ndo badulika. Ndipo kulu mizao ili mene jira asikari ya wawa nfami tunduwa. Ama wachuwa mga anduwa chima.
There was no good communication between the band and the officers of the Jews.
Pakati tatu ugwale obale wa mwino kapiku kulu mikizana na ugwa mwino. Pakati pa kulu mikizana.
But these officers, they were not knowing that they are blind, one. Two, that they are the same with his
birth.
So the coming of Jesus Christ at that day or at this point to be bound was the restoration or the reconciliation of these officers claims to be holy and this band and to show them that they are the same of the same condition and situation and status.
Ndiyo mukhoza kuona kuti kumangidwa kwa ambuye wa Yesu Kristu kuku kumene kunakachitika kumakaonesera poyamba kuti kuti
so it is almost the same with that parable of the Pharisee and the tax collector that went before God to pray.
Kuru mukaona izi ndizofanana kwambiri ndi mwambi kapena kuti mwambi fanizo limene ambuye Yesu analipereka lolankhula za mfarisi komanso wa misonkho amene anapita kukapemphera.
This Pharisee that claims to be well known of the word of God claims to himself, prays from within himself that he is holy, is a believer, a good doer of the way for God.
Ndiye mfarisi uyuyu amene amadziwika kuti ndi wopempherayu, anazichula yekha kunena kuti iye ndi wokhulupirika ndi wabwino ndi woyera ndipo amachita bwino pamaso pa Mulungu.
And this Pharisee was fully purely pointing this tax collector as a sinner before God, but him as a righteous man.
Ndiposoto mfarisi uyu amamuthulapo theratu ndipo kwathunthu munthu uyu wamsonkhoyi kuti ni munthu ochimwa koma iyeyo ndi munthu olungama.
But the tax collector fails even to uphold his eyes first in heaven, but he just bow and pray, God have mercy on me.
Komatu munthu mfarisi uyu aizidi a mtu wansonko yu anale teranga kale kukweza maso wake kuyanga na kumamba kuma anango gwada ndukupe mpela kutuza mbuye ni nime mtu uchi.
He prayed for the will of God to be accomplished as he wills.
Nguwe soki anape mpela kuti a chifunoja mulungu chichitike monga mbene mulungu ya funira.
And this tax collector went home rejoicing, forgiven of his sin.
Umwe modu wa nsonko uyu anabwelela kuyumba aliokondwera akakhululukidwa zolakwa zake.
God left the Pharisee to himself so that he should be boasting to the things of God without knowing that he is blind and is not in good connection with God.
Umwe Mulungu anamuseka Mfarisi uyu kuti yeye azizi yangana ikan kumajita madama nkumairekelwa kumatuzuka pa zinthu zokhuza Mulungu posa yangana kunena kuti yeye ni munthu wakhungu pa zinthu zokhuza Mulungu.
When it pleased God to reveal Christ in us is when we see the difference, the first us and the second us with Christ in our stars.
Nandi kuti angomera Mulungu mwini wake kuvumbulusa mwana wake mwa ife pamenepo pamene tikhoza kukazindikira kapena kusiyanisa kuti poyamba tinali ndani soko masopano mwa Khristu ndife ndani.
The first us is full of boasting, claiming justification for ourselves.
Kwa zoyamba zathu ifeyo ndi kuzilungamisa kuziyesera tokha matama ndi kuzilungamisa kuziyesa ife abwino.
But the second us is when it pleased God to reveal Christ. We see the difference. We see Christ doing it the way, and we see us silent.
Komandu sopano akachiwiri kaifeyo kapena kuti pamalo achiwiri aifeyo pamene timafunika tioneke napo ndi pamene ifeyo timaziona ifeyo kukhala ochimwa ndiosalungama ndi kukhala chete osayenera ngakhale kulankhula kumaso kwa Mulungu.
Religion is full of boasting. It's full of craving righteousness of himself and self-justification, self-righteousness before God.
Zipembezotu zinazidaza ndi kunyada, ndi madama, ndi kuzichula zoka kunena kuti zozo ndi zolungama, ndiko zima zisera zoka zokhulupirika zolungama kwa masupa Mulungu kuti zilinchi mungamu chawo chawo.
May God help us see Christ of the scriptures. That was is seen in our ears, we will always bow and exalt Christ always without compromise.
We are the time kutitsogolera maso athu kuti tione Khristu wopachikidwayo ndipo pamene po nthawi zonse ife tizangwada ndikugonja ndikulalikira Khristu Yesuyo osachosera kapena kuphatikizapo kanthu.
So the coming of Jesus Christ was to let these officers know that they are not better than him. They are of the same condition, situation, status with these bands and of soldiers, band of people and captains.
Ndiye nodu kubwera kwa mbuye wathu Yesu Khristu kumakabwera kukaonesera kwa anthu awawa achiyuda akuluakulu achiyuda awawa kunena kuti mwa iwowotu palibe kusiyana kulikonse pakati pa iwowo ndi gulu la asilikali ankhondo lija kapena gulu la anthu akunja amitundu.
No one is better than if Christ left it to himself that person.
Ndiponso kulibe munthu amene ali kobola ngati Khristu mwini atamuleka yekha munthu ameneyoyo.
So to conclude the story, the officers of Jews were sinners, and the sinners met with the band and the captain who are also the sinners to bound Christ.
Deno bomba nkota mundimeka ya trofumo tiona kuti pali kamu pali gulu la asilikali Gulula akapita hao, ndia nyamata haki amene ndasirikali antu ankhondo. Komanso gulula kulu akulu achiuda, amene anabwera pamozi kuphatikiza na nkubwera kukamumanga Yesu Kristo.
Another conclusion, the officers of the Jews stands for religious groups of people, religion. The religion meet with the sinners outside and make an agreement, and make an agreement. Bow to Christ Jesus.
Mukulankula kwina adutinene kuti akulu-akulu achiuda awawa amayimira chipembezo, ndiye kuti chipembezo chinakalumikizika ndi anthu akunja amene ndi akulu-akulu asilikali acho komanso anthu akunja anagwirizana mkupanga ubale kuti onse pamodzi akamumange Yesu Khristu.
If Christ is not in you, if it is not Christ God to reveal Christ in you, that religion of your soul, you are almost 100% the same with these claims to be pagans, and you torture, you start accusing the work and be against the work of God.
Umuntu ni mmene zimakhalira ngati mulungu mwini wache mwachifundo chake sana onesere Kristu sana kukuluse mwana wache mwa iweyo. Iweyo zina zili zonse zimene umazichita ngati mapemphero ako, ngati mapembezero ako zimakhala kuti zikunyoza zikupepuka opachikidwa uja pamodzi ndi ntchito yake yonse.
So this time of bounding Christ was the time after the disciples has gone their way and let Christ be bound with the religion and the bound the pagans so that Christ should die for the people.
Ndiyeno munthawi imene iye akumangidwa kwa Ambuye wathu Yesu Khristu inali ndi zinthu zinanso zinthu ziwiri zomwe zimakaoneselwa apa. Chinthu chinanso chomwe chimakaoneselwa apa ndi kukapatula kukagawa kuti awophunzira apite njira yawo ndipo Ambuye Yesu akhaleka kuti agwiridwe ndi kumangidwa ndi anthu akunja amitundu komanso asilikali ndi Ayudachi.
Just take Jesus and let him away to Ananias first, for he was father-in-law of Caiaphas, which was the high priest that same year.
Ndiwondi mayasedi na kuti naye amba kupita naye kwa Anasi, pakuti anali mpongozi wa Kayafa, amene anali mkulu wa nsembe chaka chumwecho.
So we see here they never just bound Christ and start whipping him or touching him or killing him on the cross. There was a procedure, the way to fall so that the scriptures should be fulfilled, never simple way to go void.
Ndiyetu apa tikuona kuti atagwiridwa Ambuye wathu Yesu Khristu yo sikuti anangofikira kukamupachika pa mtanda kapena kuyamba kummenya kuyamba kumukwapula ayi koma pofuna kuti pasakhale polemba ngakhale limodzi limene liti liperewere pa zimene zinaneneredwerapo za iye anafunika kuyamba kupita naye kwaye kwa Kayafa kummene ndi kutchalichi.
So who was Anas?
Ndeno Anas yo ndani?
First of all, Anas was the father-in-law to Caiaphas.
Ndeno poyamba Anas anali mpongozi wake wa Kayafa,
which was the high priest that same year.
Komanso yeyo anali wamkulu wa nsembe chaka chimenecho.
So Anas was in the tabernacle, in the church, in the congregation as the high priest.
Ndiyetu Anas anali mchalichi monga wamkulu wa nsembe amene anali kumalo opembezera monga wamkulu wa nsembe.
Why the high priest of the people had to meet with the Christ of the scripture?
Kumano ndi chifukwa chani wamkulu wa nsembe uyuyu anafunika? Ndino chifukwa chani Anas wamkulu wa nsembe uyuyu anafunika kuti akumane ndi Yesu Khristu wa malemba?
Don't forget that in the book of Hebrews, the Bible says Jesus Christ as the high priest.
Musaiwalelo kwenderwa kuti Bible mbuku la Hebrews lima mufotokozera Yesu Kristu amene kuti ndiye wamkulu wansembe.
So Christ was the high priest, and But before Christ came, there was Anna, the high priest.
Yetu Yesu Kristu uyu alagie wankulu wansembe. Komano asanaze Yesu Kristu mziko la vansiri. Kulena kuti pantawi mene panali Anas amene suanali wankulu wansembe.
So the high priest of the time of crucifixion had to meet with the high priest of the scripture so that he should hand over the high priesthood to the honor of priesthood.
Yetu wankulu wansembe wanthawi imene ambuye sabaperekedwayo anafunika kuti agumane ndi wankulu wansembe mwini wake wanchito amene ndi Yesu Kristu kuti apereke kapena kuti atule zonse kumupereka unsembewo kwa mwini wake unsembe.
Pointing Anas to be the high priest was just a picture focusing Jesus Christ as the high priest of the people.
You know, kuchulidwa wankulu wansembe, kunali kukangoonesera kapena kuwayanganisa anthu pa Yesu Kristu, kuti Yesu Kristu ndiye wankulu wansembe.
Because everything that happened in the Old Testament were just the shadow of Jesus Christ.
Kwanthu zonse zimene zinali kuchitika mchipangano chakale zinali chabe chithunzithunzi cha Ambuye wathu Yesu Kristu.
There is no shadow without the honor.
Wabari betu ntuzi, kabena chituzi tuzi kibaya kibaya vezeka chobanda mnu wake.
If you see the shadow of the house, make sure you experience the honor of the shadow standing by the shadow.
Mukazao na chituzi cha nyumba, muzindikile kulina kutipa fupi pamele kubu mupeza, kabena muku mananayo, nyumba ya mene ni mwini wake wa chituzi.
If there is a shadow of a tree, make sure by this side there is a tree standing.
Umwe modu tunzi cha mtengo, muzindikira kunena kuti sipataliswa ichepa futhi pomwepo ndekuti pali mtengo mwini wake wa chitunzi chimenecho.
Same with the shadow of a man. A shadow stands when there is a man. A shadow rises when there is a man standing as the owner of it.
Mwamposo tumene chitili chitunzi cha munthu, chitunzi kamapezeka ndiye kuti nuwake ali pafupi kwambiri wa imapafupi pamene.
Christ is the owner of all things that the Old Testament was picturing.
Kristu ndiye mwini wa zinthu zonse zimene chipangano chakale chinali kufotokozera.
The high priest Annas, a picture of Jesus Christ, the high priest, the little high priest of the Bible.
Kulu wansembe Annas uyu amakaimira kapena kuti tuzi cha Yesu Kristu mkulu wansembe wini wa malemba.
The shedding of blood of animals, the picture of Jesus Christ's death.
Momwe monse wadu kukesedwa kwa mwanzi kumekumaonekesedwa chipangano chakale kuja. Kuna litu kukaonesera chithunzithunzi cha ifa ya Ambuye wathu Yesu Kristu.
So you can see all the offerings, all the ceremonies, whatever happened in the Old Testament was picturing Jesus Christ.
Mutha kuona kunena kuti mapembezero ndi machitidwe wonse kapena nsenda zonse zimene zinali kuperekedwa chipangano chakale zija zimakangoonesera chithunzithunzi cha Ambuye wathu Yesu Kristu.
I remember Brother Cain once preached about Joseph, a picture of Jesus Christ.
Mbale Cain, tawina yake, anali elalikirapo za Yosef, kunena kuti Yosef ndi chithunzithunzi cha Yesu Kristu.
And I once preached about Gideon, Jephthah, Samson, and many other things that they are picturizing Jesus Christ.
So pine ndala ikirapo za Gideoni, za Yefidara, za Samsoni, komanso ambe ni mafoto koze kune kuti amene kuti tuzi chabe.
So when Christ came in this world, he was waiting for its due time so that all the scriptures should be fulfilled.
Mene Ambuye akaonekera mdziko lapansi anabwera mthawi yake kuti zonse zimene
So, conclusion of this, Christ is the fulfillment of the Old Testament. The Old Testament was prophesying the coming of Jesus Christ.
The
New Testament is the fulfillment of the Old Testament.
The
whole Bible, 66 books, speaks of Jesus Christ as the only Savior, Redeemer of His own people.
Ibono bukulose, limene niloba tulika ilimu, mene mwini mabuku wana ngati 66, limango fono kwa ziratu, Yesu Christ mwonga mpulumusi, ekayo amene ndi mpulumusi wangu wake.
From that day forward, we have no any other message, but Christ, the crucified one, alone.
Ibo kujonga tiku limene lukupita jisogolo, tilipe kutenga wina kuma Yesu Christ ekayo upajikidwa basi.
It's not just speaking of Jesus. Which Jesus are we talking about? We are talking about Jesus Christ, the Lord, the crucified one.
Yeso sikungola nkula kuti Yesu Kristu yekhaye kapena kuti Yesu Kristu opachikidwayo. Koma tikulankhula za Yesu amene ndi Ambuye koma sindi opachikidwayo.
That's where I never get persuaded when somebody just come by your way and started speaking about Jesus to you. Ask him, which Jesus are you preaching?
Chifuwa zake abale msamaso konezeki kapena msamako pedwe, pongo mfantwe na kula mkula za Yesu Kristu. Kwa mkufunika tu mwafuse, kuti ndi Yesu utamene ni mkumla likirayo.
If it is the Christ of the scriptures, is the Christ that came for his own people, died for his own people, saved his own people. He is not a Christ that compromised his salvation to his people.
Bonga Yesu wake ndi wa malemba uyu, iyeyo ndi amene anabwera chifukwa cha anthu ake okha, ndipo anapachikidwa chifukwa cha anthu ake okha, ndipo anapulumuka okha, ndipo amene Yesu amene amaphatikizana ndi anthu ena ayi, kapena amaphatikizana ndi maganizo anthu ena ayi.
So the blood of soldiers stand for the pagans, and the officers stand for the religion, met together with one interest, but to bow Jesus Christ, the cornerstone, the only savior of these people, of his own people.
Dear to Kabana Wude Asrikari Awawa, Amene Amakaimira and Wakunja, Komanso Gulula, and Wajula Gulajuda, Amina Makaimira Zibembezu, Ana Gwizana, Anakaba Mozi, Dijolinga Jimozi, chofuna kumanga Yesu Kristu amene ndiye mwala wa pangoja pa mpingo wake amene chipulumuso cha anthu ake.
And these people are the pronouns of my soul.
Ndiponso anthu awa ndi amlo wa mmalo ine mwini.
They stand before me and do the work of rejecting, killing, denying and doing whatever sinners should do, and they were my representatives.
Wawatu anagwira nchito ina iliyonse mena naichita malomu anga nchito yonse mena naichita yon gwira mbu Yesu kumuzu zanga kare kumupa nchito yonse mena naichita yon anaichita la ineyo nchito yon mkana Yesu Kristu.
But thank you to God that he died for me, so that I should be forgiven my sin.
Adwa ya Yesu Kristu yo anafa chifaja machimu wanga kuti ine ndikapulumusiwe kumachimu wanga.
Salvation is in the cross. Christ the Savior.
Ndedu chipulumuso chili mwa Yesu Kristu amene ndi Ambuye komanso mpulumusi.
Now, Anas is going to accomplish what I was standing for.
Ndiyetu ana asi wankulu wansembe wantai meneyo, anafunika kukumana ndi Yesu Kristo amene ndi wansembe wankulu, mwini wansembe yo. Kuti ana asi, apereke kwa udindo ose, kamena kutu usembe ose, kwa mwini wake, popeza ya nangu kala wongo vili zira. Ndipo sopano ntawi ya kwa na imene mwini wake, wabwera, amene akukafa, kuti akakhale wansembe wantu wacha.
Representing to the kings, to Pilate and Herod.
Momwe moso tu anasiyo anafunika sokumva mlandu wa Yesu Kristu anafunika kukumana Yesu Kristu ndi kumva mlandu wache kuti yeyo aperekepo chigamulo popeza anthu awa anali nawo zifukwa zimene anali kunenera Yesu Kristu ameneyo.
It was and it would have been very difficult for the people to be accusing Jesus Christ without the prosecutor, that is to check the case to court.
Ndipo sana kukanakhala kovuta kwambiri kwa anthu kuti angoyamba kumuzunza kapena kumupha kapena kumuzunza Yesu Khristu ameneyo popanda owanenera mneneri wawo amene ati akawayimirire kubwalo la milandu.
For example, if there is somebody found breaking the law,
achisanzo ngati munthu atapezeka wochimwira lamulo,
he was to be arrested by the police and he should ask for like a statement from that convict so that the prosecutor should read the statement, should go with that person to court.
Ndiyeno munthu ameneyo chimene amafunika ndi kufika mmanja mwa polisi amafunika kugwidwa poyamba kugwidwa ndi a polisi ndi amafunika kuti alembedwe statement afotokoze kumbali yake ndiyo wa polisiyo alembe mlandu wache zimene munthuyo ampeza ndi mmene wafotokozerapo kotero kuti omangayo ndi amene amakanyamula zimene changatumbono pita nawo ku court.
There is no court without a prosecutor.
Ndiyeno palibe court popanda munthu omanga amene wabwera ndi mlandu wakafotokozera ndi kuti palibe somo mlandu wopita olowa mu court pamenepo.
So the court is bound with the prosecutor, the judge, the lawyers.
Ndiyeno ndi court ilo ndi limene linapanga kapena kuti limene limakhazikisa kuti pakhale a lawyer amene ndi oyang'ana za malamulo komanso oweruza amene ndi majaji komanso aja amene apamanga anthu aja kotiro ndi limene limayembedeza anthu amenewo.
So Christ had to be delivered to Annas so that he should be a prosecutor, so that the case should be found. He should be now tend to be a victim.
Ndiyeno Yesu Kristo anafunika kufika kwa kukumana ndi Anasi kuti Anasiyo alembere mlandu wache wa Yesu Kristu kuti akamapita ku court kunja kubwalo la milandu kunja Anasi ndi amene akakhale wofotokozera bwino mlandu umene wapezekana wa Yesuyo.
But what is an interesting is here, once the people met with Anas,
komatu chinthu chosangalatsa kwambiri chikuonekera apa pamene gulu la anthu anakumana ndi Anasi.
Verse 14 says, now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that if all experience that one to die for the people.
Ndimeya foto na tuko makayafa anali uja wakulangiza Ayuda kuti kuyenera munthu mmozi apere anthu.
So there was Annas and there was Caiaphas.
Ndipo panali Annas komanso panali Caiaphas.
The Caiaphas was the one who was giving the counsel to the Jews, to the religion, to the people that
claim
to be the believers.
Then, Caiaphas, you, I'm not even mumbling. I'm not even angry. The group, like you, that I'm not going to, and I'm not going to show up to open prayer, and I'm not going to show up to come to group leader.
So, you can see that the religion and the soldiers and the pagans met with Caiaphas, whereby Caiaphas preached the gospel to the people that it is expedient. That it is expedient for Christ to die. This one that you have found has come to fulfill all the scriptures. Let him die.
Kuti mukwaenera kuti Kristu yo afere anthu Kristu waenera kunena kuti apachikidwe kuti kuti zonse zimene zinanenedwa kwaenera kuti zikwanisidwe kuti Yesu Kristu amangidwe ndipo wakufayo amene kufuneka kufera anthu yo ndi amene ikonera kuti Yesu Kristu akuenera kuti aphedwe.
So Annas hand over the high priest to Christ, Caiaphas spoke that it is expedient, let Christ die.
First
of all, that is Annas followed by Caiaphas.
Annas,
high priest, hand over the high priesthood to Christ Jesus, the new high priest.
Annas, amene ndi wankulu wa nsembe, anapereka ukulu wa nsembe kwa mwini nsembe, amene ndi wankulu wa nsembe, amene Yesu Kristu.
So after handovers, Caiaphas is speaking the word of God. Let the high priest die so that the sinners to get that. All these things were happening while the bad and the officers of the Jews, their religion, are seeing with their eyes and hearing with their ears.
Then
a secret scripture whereby it says, and Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. That disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus unto the forest of the high priest.
Let
us see what happened when the band of soldiers, the officers of the Jews, the captain, met with the Annas and the Caiaphas. First of all, verse 18, and the servants and officers stood there who had made five calls, for it was called, and they warmed themselves, and Peter stood with them and warmed himself.
Achoyamba taona ni mtimeke 18 yongane na kuti koma akapolo ndi anyamata anali mkwimirirako atasonka moto wa makala pakuti kunali kudzizira ndipo anali kuota moto koma Petronso anali nawo kuimirira ndi kuota moto.
So what was the work of the priest? He was offering all the sacrifices. He was the mediator between God and the people.
So let us
see when the people, the religion, meet with the high priest, Annas.
Verse 19.
Verse 19. The high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine.
Dimeara 19. Ndipo mkulu wa ansembe anafunsa Yesu za akuphunziraje ndi chiphunziso chake.
So the high priest was to ask Jesus what kind of doctrines that you are preaching so that it is to be in line with the true gospel that is found in the scriptures.
Ndino tu apa mkulu wa ansembe amakamfunsa Yesu Khristu kuti chiphunziso chiti chimene umalalikira kuti chikadziwike kunena kuti chiphunziso chikadziwike kunena kuti chimene amalalikiracho ndiye zenizeni chona ndi chamuthenga wabwino wa mbalemba.
So let us see the response of Jesus, that is verse 20.
Ndiye taona ni tsopano mmene Ambuye Yesu anayankhira mudima yake ya 20.
Jesus answered him, I speak openly to the world. I gave the Lord in the synagogue, in the temple, whither you also resort, and in secret have I said nothing. 21. Why askest thou me? Ask them, which have thee, what I have said unto them. Behold, they know what I said. Wow.
Imeya 21, Yesu anayankha iye, ine ndalankhula zomveka kwa dziko lapansi. Ndinaphunzisa ine nthawi zonse mʼmasunagoge ndi mkachisi, kumene amasunkhana Ayuda onse, ndipo mobisika sindinalankhula kanthu. 21, undifunsira njine, funsa iwo amene adamva chimene ndilankhula nawo. Taona, amenewo adziwa chimene ndinanena ine.
So you can see, the high priest is trying to ask Jesus a trapping question.
Ndiyo abamukhoza kuona chimene akulu ansembe akukafunsa Yesu Khristu fusolongo mpesa.
Because a high priest is the one that's found in the synagogue, in the temples.
Chifukwa mkulu ansembe ndiye amene amapezeka mnyumba yopembelera.
Preaching, teaching in synagogues, in temples. These high priests, whether they are hearing Christ, preaching and teaching.
Kutanthauza kuti munthawi imene Ambuye Yesu amakhala kumalalikira kamene kumaphunzisa mʼmatchalichi mʼmasunagoge mwawo mu, akuluakulu ansembe adali mmene kumamumva iye akuphunzisa.
But here the same priests that sit down and hear Christ speaking, preaching, teaching is coming up with a question. What kind of doctrine are you preaching?
Kumatwa apa sokano ndikuona wansembe mkulu wansembe imweyo amene anali kukhala pansi ndikumamva Yesu Khristu akuphunzisa kulalikira akubwera kukamfunsa sokano Ambuye Yesu funso ati chifunso chanji chimene ukuphunzisacho kapena kulalikira.
This is where we can see that the religions will never hear the language of God, will never hear Christ, and never hear the scripture, the word of God as how the Lord designed it.
Apa kuti pomwe tikhoza kuonera kunena kuti chipembezo kapena kuti anthu achipembezo sangathe kumva mwa Mulungu kumumva Yesu Khristu ndipo angakhala atalalikidwa uthenga wabwino sangathe kuuzindikirayi.
So Christ answered him, I speak openly, I preach in the synagogue openly, in the temple, in the world, whither the Jews also resort. The Jews that he's talking about are the same Jews that bound him to the priest. And in secret have I said nothing. Whatever I say, the Jews know.
Ndiyeno nchifayeka mbuyesu ama kamu yanka iye kunena kutine ndalankula zonveka kwa dziko lapansi kundalankula kwa mfuwansi zonveka mwino. Ndina kuzisa ine nthawi zonse mmasuna goge kunena kuti pamene mmasonkhana inyweni ndinali kuphunzisa mmasuna goge ndi mkachisi malonso pempherera kumene amasonkhana Ayuda onse ndi Ayuda akwanena kuti Ayuda ake ndomwe amene anamugwira Yesu Khristu amene anabwera nawapo ndipo mobisika sindinalankhula kanthu.
So you can see that Christ is speaking how the gospel is speaking how the law and the case should be. But let us look how the people responded to the response of Jesus Christ.
Ndino abamukoza kuona kuti Ambu Yesu amakafotokozera bwino kuti akuonesera zamene chiphunzo chake chili komanso makamaka chilamulo ndi anthu mmene zilili kunena kuti sangathe kumuzindikira iye ndi kumumva iyeyo ndiyeno tatiye chioneni sopano mmene anthu anakayankhira mmene anakamuyankhira Yesu Khristu adafotokozera izi.
Verse 22. And when he had thus spoken, that is Christ Jesus, one of the officers, those that came to bound Christ, the officers of Jews, which stood by, struck Jesus with the palm of his arms, saying, answerest thou the high priest, so?
Nimea 22 akuti, koma mene ye adanena izi, zijazenana mene anafotokozera Yesu Kristu, mmodzi wa anyamata akuimilirako, anampanda kamana ndo nyamata kunena kuti jala nyamata asilikali jamena nabwera kukamukira iye akuti anampanda Yesu kofi ndikuti kodi uyankha mkulu wa nsende chomwecho.
So you can see this officer of the Jew that struck Jesus, it was like he was honoring the high priest without knowing that the physical high priest has met with the original high priest of the scripture.
Ndino mukhoza kuona anyamata awa achiyuda amakalemekeza kwambiri wansembe posazindikira kunena kuti unsembe uchoyamba uchonato kugwirizira ndipo sopano wansembe uyu amene anali kunena wamkulu iwakumana ndi wamkulu wansembe weniweni amene akumpa Sauli kusopano.
They struck Jesus with the palm of his hand without knowing that he was the original high priest that can manage to save his the sins of himself, the meaning the high priest.
Ndiyo anakampanda Yesu kofi ndi dzanja lake pofuna kulemekeza wa wankulu wansembe posazindikira kunena kuti uyu Yesu Kristu ndiye wankulu wansembe weniweni amene wabwera kukapereka nsembe za thupi lake kukapulumusa anthu ake.
Here again we see that religion honors people, they never honors Christ.
Mwemonso ndo apa titha kuona kunena kuti chipembedzo chimalemekeza anthu osati kulemekeza Yesu Kristu ayi.
And the religions never speak Christ of the scriptures, but honors the people that are in their plans and they are apostles to them.
Ndiponso ndo zipembedzo sizimalemekeza Yesu Kristu wa mmalemba ayi. Koma mmalo mwake zimalemekeza akulu-akulu amene ali kusogolo kwawo kunena kuti iwo amakhala mabwana awo.
And these priests are more powerful, more honored than Christ, the real Savior, deserving all the honor and glory.
Voso to akulakulu ansembe awa, tiona kuti ndi anthu amene amalemekezedwa moneko ndi amphamvu ndi ulemu kwambiri oposa Yesu Kristu amene ndiye woyenera kulandira ulemu wonse ndi kukwezedwa.
If Christ is not revealed to us, we'll be thinking that we deserve to be honored, and we'll be asking the people to honor us, or we'll be honoring those that are people leading us without knowing that there is nobody who is deserving honor but Christ, the worthy to be deserved or to be honored.
Ngati tu sikuna kumele Mulungu kuvumbulusa mwanake wa ife kuti tizindikire iye, tizayamba kumazilemekeza ife tokha ndi kumawuza anthu amene tikuwasogolera kuti azitilemekeza, kapena kumayika ulemu wathu onse pa anthu amene akutisogolera posazindikira kuti pali Yesu Kristu amene iyeyo ndiye woyenera kulemekezedwa ndi kukwezedwa konse.
Preach Christ for his worth to be honored.
Tikirani Yesu Kristu pakuti iye ndiye woyenera kulemekezedwa.